Welcome to the Music Surgery.
Lakini haya mbona yamezidi sana Bwana, na sitaki kuamini. Ili nibarikiwe lazima niteseke. Bwana sitaki kuamini. Ili nipate lazima nikose. Sijamaliza mvua naona moto naumia. Sijamaliza moto naona kimbunga naumia. Sijamaliza kimbunga naona mafuriko naumia. Sijamaliza mafuriko naona gharika naumia.
Bwana naomba sema na, sema na moyo wangu, nisije kukata tamaa uliponye na vidonda vyangu.
Hata kwenye familia mimi ndo wa chini sana, na haya nayo yapitia yananiumiza. Ila najua wewe utazami hayo, utazami. Najua wewe unatazama moyo, moyoni.
Bwana naomba sema na, sema na moyo wangu, moyo wangu. Nisije kukata tama, uniponye na vidonda vyangu.
Ewe Yesu,
Ewe Yesu, naomba nikumbuke.
Wakati wa kupanda mlima nilijiona ninateseka. Nimefika kileleni nikaona nitapumzika. Jamani, bustani ile ile na iho, yani mafanikio yale yale na yaona. Kiufupi, kila nikifanya kazi na nikijiwekeza, ndipo matatizo yanazidi kasi, yani yanajitokeza.
Bwana naomba sema na, sema na moyo wangu, nisije kukata tamaa, uniponye na vidonda vyangu.
Hata kwenye familia mimi ndo wa chini sana, na haya nayo yapitia yananiumiza. Ila najua wewe utazami hayo, utazami. Najua wewe unatazama moyo, moyoni.
Ewe Yesu.